studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hedi be studio tamani oda sayo saki ko modo Ousmane Diko alan tan kabaruji gondi do di jewdi maison de la presse la bamako Mamadou Ouattara wangani en do boggi jande to sutra seydu badian ko yata wadi leedi ndi fuudu yettimo fa o balli fiido dewto e darani do politika ko fa nawi kana ke leedi ndino wadi mo grand officier de l'ordre national du Mali tiagal ngurdam makko batuka oral waran joodade ko warta mottinenno kananke lendi andini dum beete hande le ko yaano kula ogo le region motti o nena na bado civilen chapanana musnaabe wonkiji mudde de yontere le pale yogaaji wuddi leedi meden fa warde sahal mudum fu ndiyam mayango an dun niger ngo an wondi e chobude fongoji nena chuudi gese fa warde sar degeji kewdi kewi ndiyam yo dingoni sambe kabaruji be jogani am bismillah mawdo e do studio tamani sutura seydu badian ko yata wadi kikide kenya nokku boulevard de l'indépendance bamako yimbe makko e be haba dottono bangal politika fu jettima fa sanne e wi makko non nenno e wi makko ko walli fi fawarde e ko golleji makko di le politika ko kanko seydu badian ko o mahani nenno latade dun ko sorata ko misalu keddena mamadou kanko mumidi sendebu e min hore
janginɗo dogotoraku seydou badian ana ɓattino hoorejo lammu arando leydi malindi Modibo Keita kanko wonno ministre humaniɗo kabaru keɓe e yiriwere mum keɗɗe Birama Traoré ambassadeur leydi mali kinɗo chine giɗo mayɗo o
lendimaku meɗen warde hannde yo demal woni ko o himmani waɗanoma ministre demal leydi meɗen e on wattu o tawi kam leydi chine mi ambassadeur mali kawre sapon o signidini e chinois en
jiɗɗo kabaru politica ko neɗɗo fedde parti yesa RDA Seydou Badian ana wonno e yimɓele ɓe bindi im leydi malindi o windino dewte kewɗi ɗum hono sous l'orage la mort de chaka les dirigeants africains face à leur peuple kañi nos sacré keɗen Ibrahim Boubacar Ba hoorejo parti IMRDA
nenanorde nde wari am nde hewɓe amen miccitigue docteur Seydou Badian yo kanko wonno balli fiɗo wudre mali fawarde e wudre peni en micceto du do gorko jatanodo ngencino hakkilo les partis mo o ardino se o daranino golleji kewdi les plan quinquennal arana o jude 1961 wadde 1965
maite Seydou Badian yo mursa mawdo leydi malindi e afrique fo yo dum holiti wide elage ferandjara
tagal mudo o yayi leydi senegal min e hore hitande 1982 de yayi senegal mi ewoyimo yo gidan karabinaaji hande yo moy wonki wadani kam saabe leydi ankoɓe lobbuɓe fawarde yiɓɓe leydi ndi fuu ana andi Seydou
garɗo le adunaru ndu sappo lewru avril hitane 1928 Seydou Badian maayi noga e jetti lewru décembre ƴaɓɓindu kanko wonno seede cakkito indépendance leydi malindi o irama le cimétière ñarila
kala ko jiɗɗon famitade poɗe faydo ɓeɓe amen Facebook na Twitter on bay noddudu du numéro 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fanda kon hakkilaji modon kana ke leydi ndi yahi beete hande motti ibeka yottike kulo ogo le cercle bancassi do do yimbe jogibe kabardo be anda ko gondi mbari ko badoto civilen chapanne le puddode de do yontere ibeka holliti boy wonki mudum cagal di masibaji o hokki tajradu larma heddato kulo ogo faraena yimbe kana ke leydi ndi non andini ko warta batu kawrintinal wadan motti fa katidal wada hakunde imibe se ndaribe nenno mayo Niger ngo ko ndiyam mudu ana wondi e chopude fongoji le Sahel Mali nenna iwde motti warde gaaw fa tugoyade tumbutu ndiyam naati le galleji gese fa warde sardingeji kewdi yimbe ana kulti bonandaji mudu bela wana wela be du le ko lamu ko be kuncenali o do kabar hore keddena Ousmane Niali Bouli
zardeng haji kewdi ndiyam naati le muben le ko min wataguna o nokku won le cercle ansongo yimbe ton yogabe motere ngaji nawtiri fa ita ndiyam dam le sardingeji muben dum ko wembi himbe nokku o ebe kuli pati dum bonna pom de terre ngaji mabbe hikka hitande jabbene de ko min wataguna o buri hebude pom de terre le cercle ansongo o fu e dum sullini du le cercle gundam o nokku gondo le lamutu mudu ndiyam mayngo nabbi le ko min ngaji binta gungu isaber e juera gese kewde ndemare muben boni ko buri dubi sappo joni woni arande fa ndiyam natirani leyɗe nokkuji ewi himɓe ton les cercle dire ñalande nogahe lewru décembre ƴaɓɓeno ndu ndiyam ɗam nabbi fa millimétre ŋaji jeegom remoɓe kana nawtiri lanaji fa keɓa hettude cuuɗi kewɗi cami yogaji du ana pondi ɓe himɓe nisitimɓe rafi faabugol laamu o cakuji kebbini jarendi fa pala ndiyam ɗam e cuuɗi muɓɓen nenno wattu joni o to yoru to ɗum hulɓenaki kasen ndiyam mayogo ko nabbi ley gendi ndi ley lewru novembre ƴaɓɓeno ndu jippeke cuuɗi cofunoɗi e gori ɗi fuu ana gondi e yorude seeɗa seeɗa
sukaɓe ujunaji sappo on gara janngude fa gollira bembal ande kese noddirte ɗum codeur nenno puɗɗoɗe heeƴo golle muɗum ndu waɗi ñande alkamisare nde nokku fast bamako ɗo battane muɗum yirwinde faamu ngal ɗo gollirgal fa sukaɓe rewɓe mali nawtoro keɗɗenna ko Ousmane Ali Boule e Mumdi Sende Bou keɓani hen
ngo heeƴo ana fawi dow hettinade hollitinde janguinde e nannitinde sukaɓe janggoɓe jande dow dowre ley jandeji ande kese e wi janguinowo o ande kese ɗe hannden yo waajibi noon douglas mbiyandu woni hoore ɓe codere ujunaji sappo keɗe ko tindini fandango heeƴo
codeur yo yirwinowo application ŋaji miɗen gondi e dartude incubateur e dartude sukaɓe ɓe min mbawi faabade bangal mum yalla ɓeɓe mbawa gollande koɗe maɓɓe saabe de le adunaru ndu yimɓe ana kasigini dukke ande ande
kese
obamako ɗo himɓe hawrunoɓe jande startup beltinoma e muɗum sanne ɓe kuliti wiide ɓe keeɓi nafa hen hawruɓe hannden ɓe kañen du ana jogui gikke lobbo
min janguinowo ɗum laatike sababu wallude kan heɓude dabareji kesi ko kollami sukaɓe ɓe min janguinta miɗo yiɗi wonde jande nde yalla iɗum walla kan heɓude ande kese faabowo kan uditinde
gollirɗe
dow ngo hakkillo ministére minide ande kese nde holliti wiide ɗum waɗan farafi heɓugol golle ɓuyto sukaɓe hewɓe mbawa daranade koye muɓɓen keɗe ko Harouna Modibo Tourewe kanko wonno ministre kuminiɗo ande kese
andanɓe ɗum ana ɗo yalla ɓeɓe janguina sukaɓe dow majjum ɗum laatato sababu ɓe keɓa ande kese wallowoɓe heɓude golle immade mum yo faabude ɓe yalla ɓeɓe joƴina projet ŋaji
maɓɓe
haala kaɓe nani bel kaɓe sanne le kawrital ngal yo aadimo ministre Touré ɓami o hollitinde wiide sukaɓe goɓe jande dow dowre woɓɓe dokkete ordinateur ŋaji kesi kakana tawa hokkanoɓe nawtireke ɗi keɓuno ɗi no moƴƴiri
ley leñogaji mali kana jombowo ɗum dambowo heɓane yombotoɓe nenno o yo tindinowo jombajo no hani jogorade suudu muɗum hoto fuu o darani yombiɓe ɓe keeña e hannden walda ko saabi ɗum wonko fati yattere heɓani en keɗɗen Ousmane Ali Boule e min ɗoore
maña makka yoɗum haala bamarankore koro muɗum woni ɓeydande yombayɓe dambiɓe faamu ley kurda muɓɓe yoɗum debbo mawɗo cayiɗo mo darde muɗum yo hollitinde surbajo debbo kumbiɗo o no hani wadde fa wona ley dewgal mum e wi andinɓe finatawa golle o debbo mawɗo dambotoɗo ana moƴƴi sanne ana waɗa fa dewral waɗa ley dewgal keɗe ko mariam balo tindini nafa maña makka
debbo jomba o no hani wajade jombajo o no hani jogorade gorum sakiraɓe mum saraɓe muɗum fa warde e yiɓɓe muɗum o tindinanmo du no o jogorto suudu makko andude ɗo hani haɗude ley dewgal se a hurtike yo yimɓe fuu garanɗa
belle famille
landol ngol faamu muɗum tewtete ko saabi sukaɓe ana laato maña makka e wattu joni o mariam balo tindini wiide yo fa allah aada o heddo
joni o mbiɗa wawata golleji am eɗi neni du semi tuppike duuɓi noon sembe an dogan mi wawata gollude ɗum woni korso ekkintinde ɓiɓɓe muɗum golle aɗa wawi ɗadde aduna du aɗa hani heɓude
nenno sukaɓe yogaɓe kuliti wiide o finatawa ana wonde ƴiwrude no woruno arande e wi maɓɓe maña makka e hannden ɓe teddinta golle muɗum no haniri fata diallo yo kurtiɗo keso keɗe ko holliti wiide ko woni hakkille makko dow kabaru mum
min mi yiɗa jombowo fe yogaɓe gooɗa tagu eɓe mbawi yiɗude gora jaati
honono rewɓe ni worɓe yogaɓe ɗu kuliti wiide hannden jiɗa sukaɓe laato maña makka e Alhassane Traoré yo goto e maɓɓe kanko du omo anni hurtininde ko ɓoyata
maɗa ɓande guenda aɗa wawi famandema e andude ko woni e makko fuu fa warde e hooladema ndenno o koƴaɗo ley galle makko e hakkillam ka ana bonnita ñoguitagol e jom suudu mum
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ban fam hono gouverneur region Kulikoro o dun kanko colonel major Mamari Camara o jewi na Kenya pon keso kayo do may Niger go dun faabi ke man non andande no golleji mudu ngor e yarde yeso e wi gollo be non pon o fuddan nawtorede le ndudo leru janvier sumbuto ana buri milliard goto sefa gada dum e le golleji kebal fa noto ko buri baade noga en rewbe e sukabe yambar mudum wadi Kenya le dokal kaki gollirdi sardingeji otolaji demal maro fawarde e baylisirdi bibbe jalo kanyu e cenirdi o golle USAID faabato faminde hono yafinde yafinande daranibe di golleji hono syndicat ngaji jangobe signinde nyande 17 octobre hitande 2016 ne andini ngadam murtere bat golle batde joyi fuddine ñan fuddore ñande jeddi lewru janvier be ngadi beta hande mobre jamaatu segutto famminde kala ko heba leedo tobbe ko heba ka leedo tobbe fawarde no be kani jogoraade de do murtere de di goni sembe kabaru di men jogani on tedde hedar fande yewtermane yas e tawde ko ara